dajimsafi.com.
Kumechisha ndo maana kamua kunipa wewe ona tulipa mechisha Mungu fundi dongo kalifinyanga mzuri hauna mapepe pepe na mimi mawenge sinanga moja mbili na tatu namba zote za kwako mi kama maji mtungini sina makando kando baby mimi na wewe mtu wake sifurukuti siruki ndege na mti wake mimi na wewe mtu na tamu yake nishajipata sijapatikana na kama nanyesha nyesha mvua mvua nyesha mvua ukunataka nikumbatiwe mimi mvua nyesha mvua Shambua ye uko nataka nipatiwe mimi vwanye shambua mvua I wish ningekuwa na uwezo nimjenge mamake nyumba gali Mombasa mama mzaje ma kaweza kaweza tena ningekuwa na uwezo ngemletea babake hata kaverusa baba mzache ma kaweza mane ngekuwa mapenzi safari safari muda uniko kigoma mwisho reli oh baby mimi na wewe ni mtu na mtu wake sifurukuti siruki ndege na mti wake mimi na wewe mtu na damu yake nishajipata sijapatikana na kama inanyesha inyeshe mvua 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 nyesha mvua huku nataka nikumbatiwe mimi mvua nyesha mvua 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 nyesha mvua uko nataka nipatiwe mimi mvua nyesha mvua mvua.